They said nandizulanje, just a fate nandizulasta. But you see umculo sisiphiwo sami, ndiphushile ndaphumelela. All these scars on my back, sindixelela I'm on the right track. Here to stay, andindawo ndingowenu. Ndisamile, ndinesiphiwo. Here to stay, andindawo ndingowenu. Ndandithetha ndindawo, kandisitha ndindawo ndiyatsho. Ukundijongela phantsi bekulula, ndandizithandabuza imihla nemihla. Ndabona ukhanya ngenxa yesiphiwo sam. Nenkolelo yam ndihlala ndiya phambili. Here to stay, andindawo ndingowenu. Ndizamile, ndinesiphiwo. Here to stay, andindawo ndingowenu. Ndandithetha ndindawo, kandisitha ndindawo ndiyatsho. Xa bedideka ndiza kubakhumbuza apho suka khona nendihlule kuko. Xa bephikisa ndingqina ngobomi bam, ebangakwenza konke inyithwe ndiyaziyo. Here to stay,
andindawo
ndisamile, ndinesiphiwo. Here to stay, andindawo ndingowenu. Ndandithetha ndindawo, kandisitha ndindawo ndiyatsho. Tandindawo, kandisitha ndindawo ndiyatsho.